legeza. Wazungu wananitoka, mapendeshe na wafukuza, wasije wakakuteka. Haya tunde nokeshe, ninokeshe, nywele zako be ya kiwanja. Ninokeshe, ninokeshe, macho yako safi umepaka na wanja. Ilegeze, ipepete, unofeni mtoto wa kusini. Ilegeze, ipepete, wako nishafika sito za mamitini. Nde kati, 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 kaka chini. Kati, 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 kaka chini. Kati, 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 kati.
Kiukweli dada, moyo wangu yanaume ubamba. Wajifanya mjanja, ila ajameniwe mshamba. Kiukweli dada, moyo wangu yanaume ubamba. Wajifanya mjanja, ila ajameniwe mshamba.
Magole gole bonga, yagi wana kale zoli. Miki wana baki za mitamba. Mijinga kibao kwa meza twelewa. Malete anagusa kinombe na lecheza. Twende, twende, yeah. Weka bombe kwa meza mama. Zungusha kidogo kiuno kacha. Umenigosha kinoma kinoma. Iziki wana banda kinoma kinoma. Leo bata batande, tunapega bombe mbaka mbonde. Nipanda medande, ona watoto ni wakale.
Mpata batande, napiga bombe mpaka mbone. Nipanda medande, ona watoto ni wakale.
Kati, 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 kaka chini. Kati, 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 kaka chini. Kati, 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 kati,
kati. Kiukweli dada, moyo wangu yanaume ubamba. Wajifanya mjanja, ila ajameniwe mshamba. Kiukweli dada, moyo wangu yanaume ubamba. Wajifanya mjanja, ila ajameniwe mshamba.